is a goddy. Mi mwana usa godi. Ona nimekosa kodi mwenye nyumba atani kwida chobi hafu sa godi. Kuna kitu tukifoji demu wangu na mchiti vipi atwezi tukamuongeza bodi hafu sa godi. Miezi miliki vogi bazifanya kampango ni miliki hata sinagogi hoya sa godi. Nimekimbia sana jogging, nimepiga sana jimu lakini kitumbo hakitoki hoya sa godi.
Bariki, 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 ni bariki, 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 ni bariki, 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 ni bariki, 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 bariki.
Love unani affect kila chaka nalojaribu kutulia linabonyeza next. Sa godi suna mwona Billy Gates fanya kama na connect chukua za kwake kwangu pesti. Sa godi teketeza masinichi na pisi zenye burishi zinarudisha nyuma zinafirisi. Sa godi nimekimbia sana jogging nimepiga sana jimu lakini kitumbo hakitoki. Wasi ni
bariki, 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 ni bariki, 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 ni bariki, 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 ni bariki, 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 bariki.